Sala pofe chimo bandara manangure chupo.
Ule mbele